Anna kill my chef, Anna kill my chef, oh yeah, Anna kill my chef, Anna kill my chef. Na mona ga chumbani,
go chumbani,
Anna zama kwandani,
oh kwandani.
Oh you mama na kill my chef, Anna kill my chef, Anna kill my chef, Anna kill my chef. Yunga ndembe ndembe, chuma kimeingi ya mkenge. Na kimbiza mwenge, kona naifini ya sekenke. Ile mikidige segele, nanata mfunga paka kengele. Akichuma tembe, bila katijua ni makele. Uyu mtoto anataka ye,
aye anataka bia.
Nitampata ye,
kwanza zingatia.
Uyu mama na kill my chef, ana kill my chef. Oh yeah, ana kill my chef, ana kill my chef.
Na mwona ga chumbani,
oh chumbani,
anazama kwa ndani,
oh kwa ndani.
Uyu mama na kili mashifu,
ana
kili mashifu, ana kili mashifu, ana kili mashifu.
Toto nyuma kibinda koi, akana ni misito boy. Yani wachawa ni tetoi, ale chino toi.
Makarama, skatitama, hata waseme misha zoya. Mwambia mama, minda kufa, tuende nika kuonyesha.
Mtoto nataka je,
nataka bia.
Nitakupata je,
kwanza zingatia.
Uyo mama na kile myself,
ana kile myself. Oh yeah, ana kile myself, ana kile myself.
Na mwona ga chumbani,
chumbani, oh chumbani.
Anazama kwa ndani,
oh kwa ndani.
Uyu mama na kili mashifu,
ana
kili mashifu, ana kili mashifu, ana kili mashifu.
Mama na kili mashifu, ana kili mama.
Toes, yeah. Cookie can't get.